ungibeki umi sange sota when you like me ungenwe usatha usase mi tvele amiga you chose to leave ngibona ngingena ayikade ni gawushu hambeja angisabambeki nisamile sisikhathi ngisebenzi ngangibuza uphesona nikhafuleli nangenza umfano mncane. Ngicakeki inkathi ukhethi ukuhamba ngangoneni ungithuka nomama kho ningicosheme ningcaba wami umntwana awusangimeli uzwelo lashona phi bosonkhohli uzenza ongasangazi wena ungimoshi wangiceda lonke uthando hlala ungikhohli suhlezi ungitshela ma hlezi ngikuhloni wahlezi ungihlambalaza.